uiroriyo kane peseleke mu
atuzalidwa mukama atuzalidwa yoyo banambi gwe baranga esera nga chituse alizalibwa omwana erinnya lye Yesu Yesu yanaleta emireme emireme jibukane wonna munsi atuzalidwa atuzalidwa tulimbe olwaleero sanyu anti omulunzi wensi atuse olwaleero wonna mirembe atuzalidwa atuzalidwa tulimbe olwaleero sanyu anti omulunzi wensi atuse
Abasumba abali kutale balaba emunyenye
Ebuvanjuba neboko bedena gabalaba siya bulijo
Nebatu somwana weya zalibwa
Galine Yusufu ne Mariamu
oh, oh, oh.
Atuzalidwa, atuzalidwa Tuime olwaleero sanyu Anti omulunzi wensi atuse olwaleero wonna mirembe Atuzalidwa, atuzalidwa Tuime olwaleero sanyu Anti omulunzi wensi atuse olwaleero wonna mirembe Ennazaalesi gye yakulira Yakolanga ebikulu byokka
Abalwadde ng'abawona Abafu ne bazuukira Nalabika bwali ow'enjawulo
Nalaga nti mu ye mwe muli emirembe
Mirembe,
wonna mirembe Afenda tuimbe, wonna mirembe Anti omulunzi wensi ye Yesu Oyo ye, olwaleero wonna mirembe Mirembe, wonna mirembe Afenda tuimbe, wonna mirembe I told you to see when she is soon. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 yeah.